Bwana Kayumba murakomeye cyane.
Muraho muraho.
Watubwira muri macyo uko polisi yagufashe uri kumwe na Ntirutwa Théophile. Ese yabajyanye hehe?
Mu kudufata badufashe nyine n'ubundi bari baje gufata ba Boniface na ba Gracido abayobozi ba FDI kuko jyewe nari ngiye kureba Théophile ngo tubashe kuvuga turebe icyo twakora ngo dukore ubuvugizi kuri abo bagenzi bacu. Rero twaje guhurira Sonatide turimo tuvugana kuko haza imodoka ebyiri bagira batuba dutuba tuguye miswi badufata aho batujyanye ntabwo batujyanye mu buryo bumwe batujyanye mu buryo butandukanye. Théophile yamujyanye mu modoka nanjye banjyana mu yindi noneho banjyana iyo bajyanye kuri sitasiyo ya Remera. Ubwo niho naraye kugeza mu gitondo mu masaha y'urukerera ubwo nibwo bageze barandikura bambwiye ko nyine ntako bagenewe kuntumiza nk'uko bari bantumije. Rero ntabwo nari kumwe n'abantu bose cyangwa se abo ba Boniface nari ndaho ngaho njyenyine ntabwo twari kumwe.
Hanyuma ntabwo wigeze umenya amakuru cyangwa se aho Ntirutwa Théophile aherereye cyangwa aho afungiye?
Niyo nyuma nagerageje gukurikirana ndetse mvugana n'abayobozi ba FDI barimo Ukeye ndetse n'abandi bantu bagiye bavugana n'umudamu wa Théophile ndetse nanjye twaranavuganye dusanga mu by'ukuri bitoroshye kumenya aho ari. Gusa amakuru namenye ni uko n'ubundi nyuma muri icyo gihe nari mfungiye aho ngaho kuri sitasiyo ya Remera bo bajyanye na Ntirutwa Théophile bajyaniwe bo bagezeyo baranasaka. Ubwo rero nta yandi makuru arenze kuri aho ngaho nziko ntabwo nzi ngo bamujyanye nuko bamuvana aho ngaho nyine mu gisaka kuko n'ikigenge nari kuri sitasiyo ya Remera ntabwo twari kumwe ngo menye ngo bimeze bite. Kugeza ubu ngubu nanjye nta makuru mfite. Tugerageza nyine kugenda dushakisha tubaza abantu twaba tuzi bashobora kumenya ahantu ari kugeza ubu ntabwo twari twamenye.
Naho se ku bijyanye n'icyo polisi y'u Rwanda yaba ibashinja bo hari icyo ubiziho?
Urumva ntacyo mbiziho kuko ntabwo twabarijwe hamwe. Wenda njyewe ibyo namenye nibyo njyewe ku ruhande rwanjye bambajije. Njyewe ku ruhande rwanjye bambajije icyo namaze uburyo nzi ku bimikorere ya FDI babwira ko ntamenye imikorere ya FDI kubera ko ifite umuyobozi cyangwa se icyo nabafasha nabahereza kontakite ze bakaba ariwe babaza. Noneho bambaza ku mikorere ya PDP nabwira ko ibyo ngibyo biri rwose mbizi ariko ko ntacyo nabatangaza ntafite n'amategeko yunganira kubera ko aho naje ntabwo nari naje gutembera nari nagiye mu buryo bw'amategeko mbuga ko nyine niba nagize icyo ntangaza ari kuba ari umunyamategeko yunganira. Noneho ikindi bambajije bagejeje kumbaza ngo ku buryo dukorana n'abantu bo hanze babwira ko nyine nta gisubizo kimwe nabaheza mu gihe cyose atari umunyamategeko yunganira ko harabaye hari umunyamategeko ibyo byose ibyo bashaka kumbaza ko ntabwo nabasha kubona ibisobanuro. Ubwo nibwo bagiye bajya ku ruhande baravugana cyane ko bari abantu baba bafashe ndetse n'abambazaga bari bambaye imyenda ya sivile kuko bibaza kuba bari bambaye imyenda ya polisi nibura bari kumenya amazina dore ko ku myenda yabo mba mbona handitseho amazina yabo. Ubwo bamaze gukora akantu gasa n'akanama nibwo baje noneho barambwira ngo ningende ntahe ngo njye gushaka uwo munyamategeko mvuga ngo noneho ngo ubwo nzamuzana. Ubwo nibaze neza nibwo nzamuzana ryari bakigenda nyine atubwire nitumukenera tuzabe nitoze gukira tuzagutumaho.